Sensor didn't even know how to say it. wasensalire ndisula mu njene koba n'omusana
tewali yali amanyi
ani yali amanyi kyova sensalire ndigula emmotoka etinda n'ebinnya
tewali yali amanyi
ani yali amanyi kyova sensalire nange bagibuusanga beeweseeko
Ani eli amanyi okujja ko Mukama Katonda Ani eli amanyi tewali eli amanyi okujja ko Mukama Katonda
Katonda.